nalijua kopa, moyo ukadondoka kwa wopa, ingali bado mdogo nikaogopa, hivi nitaweza jishindana na vibopa, nikasema sararo pesa makaratasi, sinikampa sararo kulipiza kisasi. Baba niseme ni mambo ya ujana, ama pengine nyota ziripishana, kila siku tukawa tunagombana, hapa kati kabla jaja kuiana, na mina waifu tulipendana, na tukajaga kuwachana bila kugombana. True love never die, asi asira mawazo ya kanisonga, dogo ambe alipo sambaza mkonga, haters wakazani ntajinyonga, hell no it's true I'm stronger. Yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula beef, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kama siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Fuck you big boy. Fumba macho, itaendelea kupepesa, mana nikita kacho, akipatika natakwa pesa. Kama maisha ni bahati nasibu, basi sito choka kujalibu, nipatie amani haribu, inachojari watu wangu wa karibu. Hata uyo ndugu yenu nisi kuvita kavita, mbona siku gomana na madamu Rita. Ni pressure kufia na mpita, akisikia karoka na mpita. Kwa siishi kwa matakwa ya mtu, siwezi mbithisha kila mtu, eti nisifanye kitu kumogopa mtu. Umuziki ni kipaji sishindani na mtu, yeah, yeah. Don't teach me how to live, don't tell me how to live my life. Kama ni kila mbichi we kula mbif, cause you got your life. I do my way, man I do my way, I do my way. Na siwezi kuwa we, kama siwezi kuwa we, na sitokuja kuwa we. Fuck you big boy. Zara boy pass me the weed, I just wanna do my way, but energy stay far away, I just wanna do my way.